nga erimu ku makubo ag'okunyweza ebyokwerinda awamu n'okumalawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu eby'enjawulo mu ggombolola y'e Kyengo disitulikiti y'e Lwengo ssentebe w'eggombolola eyo Kibira Levias akalaatidde bassentebe b'ebyalo ebikola eggombolola eno okutuuzanga enkiiko z'ebyalo mwe bayinza okuyita okumalawo obutali butebenkevu mu bitundu byabwe mu kafubo k'abadde mu neewaadi y'obuddu ssentebe Kibira era akubirizza n'abatuuze okujjumbiranga enkiiko zino ezibeera ziyitiddwa basobole okusaliranga awamu amagezi
tugezaako okulaba nga twongera okutegeka enkiiko z'ebyokwerinda wansi ku byalo okulaba twongera okukubiriza abantu baffe ku butya bwe basobola okunywezaamu ebyokwerinda byabwe ebyokwerinda biteekeddwa kutandikira ku nze ng'omuntu ne biryoka bidda ku neighbor wange ne byeyongerayo mu kitundu olwo ne poliisi netukwatirako poliisi kiina ntono n'abasirikale batono abatasobola kukuuma byala 39 kiina abo abasirikale balinganga 12 kaakati tebasobola kumalako ku byala 39 n'omuwendo gw'abantu be tuyina n'omuwendo gw'amaka ge tuyinamu tuteekeddwa okuba nga tukolera wamu nabo era ebitundu ebigezezzaako okwekolamu omulimu ebyo weekanga nga biriko ababbiri ebikutte n'abamenyi b'amateeka abalala
mu mbeera ey'okukuuma obuyonjo ssentebe Kibira asabye abatuuze okuteekawo obukiiko bw'ebyobulamu mu bitundu byabwe bubayambeko okulondoola embeera y'ebyobuyonjo nga bwe bayimiridde gye babeera bakolera abamu ne gye basula wakati mu kubaziyiza okukwatibwa endwadde eziva ku buligo
twatandikawo enteekateeka ey'okulaba nga twongera ku mutindo gw'ebyobuyonjo mu trading centers zaffe enteekateeka eno tubadde twagitongoleza nkoni kaŋŋambe nga yebaddenga sampo eriya yaffe naye ng'egenda kusaasaanira ku trading centers wonna bwe tuyina muno mu ggombolola y'e Kyengo twagala okulaba nga buli trading center eteekebwamu akakiiko ak'enjawulo akavunaanyizibwa ku buyonjo buli trading center akakiiko ako nga kasobola okulaba engeri gye bakuŋŋaanyaamu kasasiro engeri gye bayonjaamu gye bakolamu bulungi bwansi tugenda kutunuulira nnyo ne kaabuyonjo ennyumba eziri omu nnyingi tezirina kaabuyonjo mu trading center kaabuyonjo n'osanga nga oli ayina ennyumba z'abapangisa luumu za 3 nga ziriko obuzigo 3 abantu bo batadde ku mbeera enzibu